mikwano dala wabweta kulinze gagala maso kandi mukubo na yako tuse wendi mfunye mirembe omanyi wawamba omutima gwange ebirowozo byange biri kugwe kati tula kakana kulike kubo mwagalwa wange kurabye konange laba mfunye mirembe wanjula
wanjula
kumatira kumatira niyo
sina kukosa kusa otima yegwe mwagalwa
mbonye mbonye banange mbonye
echiro nanda babana laba kutwala
kamulo jaba singa mama bali basenga bano batata ne bakoja ne bajaja baganda bange mikwano jange sebo bebano oh ndi mwana wa mbantu ngabolaba ye kati subiza nti toliraba mulala sebo chatule sebo chatule nti tewali bali twawukanya nkula za benganda zange Rakuba kwesiga nyo Kusaba tebe fembi omulungi abasinga Wanjula
Wanjula
Tube fembi paka mbukade